rwego rw'itangazamakuru urebye hari ibintu y'ibitekerezo biba biraho ntibivugwe noneho hakagira n'ibindi by'ibitekerezo biba bivugwa aribyo byemewe bya bindi bitavugwa rero buhoro buhoro bikagenda bigasimbura bya bitekerezo bindi byari byemewe kuko nka buriya mu Rwanda hari uko inkuru irebana na genocide yatanzwe kuva muri 1994 kugeza ejo bundi BBC yishyira mu binyamakuru byayo iyo nkuru yari iriho niyo yari yemewe yemezwa n'abantu twavuga ko bandika ibitabo twavuga ko bandika mu binyamakuru iyo nkuru rero hari indi nkuru ivuga ukuntu ibintu byagenze iyo nkuru rero niyo itangiye noneho kugera muri bya binyamakuru ni ukuvuga ko ibitekerezo bisa n'ibipiganwa umuntu yavuga competition y'ibitekerezo ibitekerezo bigenda bipiganwa bisimburana ikintu cyemewe tuvuga uyu munsi aricyo gihe cyakiriwe n'abantu benshi uyu munsi ntuhashira igihe icyo gitekerezo kigasimburwa n'igitekerezo cyari tuvuge cyarapfukiranwe
none se biriya bintu BBC ivuga ni bishyashya cyangwa byari bizwi
biriya byari bizwi ariko noneho byageze mu binyamakuru bikomeye cyane cyane ibinyamakuru mpuzamahanga nka biriya byitwa BBC kubera rero ntuza ko hari abantu bumva ko ibyo bintu atari byo hari ubushakashatsi nanone buvuga ko iyo ibintu nk'ibyo bibayeho hari abantu bumva ko atari byo ko binyuranyije n'ibintu batekerezaga bahera ko bavuga bati sigaho ibyo bintu nibiveho ntibigatangazwe ndetse n'ufite nka televiziyo akaba yakwanga no kubireba cyangwa se akabuza n'abandi bantu kubireba biriya rero nibyo ubona abantu bagenda bakigaragambya bakagira gute nuza mu cyongereza hari icyo bita cognitive dissonance nicyo nuza umushakashatsi asobanura ati iyo ibintu nka biriya bimeze bigenze kuriya abantu bumva nyine bumiwe bumva babura ukuntu babigenza noneho bakajya nka biriya mu myigaragambyo bakajya bagashaka gufunga ikinyamakuru bagashaka kuza n'abandi kuba bareba iyo filimu cyangwa gusoma igitabo ibyo bintu byanditsemo
ariko se noneho
ubona biriho biba ubungubu
none se dukurikije ibyari bizwi nyine ubungubu bitangiye kujya ku gasozi bitangiye kujya ku karubanda n'ukuntu noneho nk'abo ngabo bigaragambya bavuga bati ni ugupfobya genocide birahura cyangwa barabyumva ukundi bo mbese kwa kundi kwanga kwemera ukuri
bari barabyumva ukundi ariko nyine ni byiza ko ibitekerezo bindi biza noneho n'abariya bakagenda bakigaragambya bakabona n'igihe cyo kubikora ku buryo amaherezo ibyo bitekerezo bindi bije bishya niba bifite ishingiro bifite ibimenyetso nibyo abandi bantu abandi babikurikira bazemera bigashobora no kugira ingaruka ku mateka y'u Rwanda ukuntu yanditswe amateka arebana na genocide yo mu Rwanda ni ukuvuga ko ayo mateka noneho abanditsi bagomba gucukumbura kurushaho kugira ngo uko ya nkuru irebana na genocide ukuntu yavuzwe kuva mu myaka 20 ishize ukuntu iyo nkuru noneho ivugwa ukundi ubu nibyo bitangiye kuko bigeze mu binyamakuru bikomeye hari n'abashakashatsi batangiye kubyandikaho ariko abashakashatsi urebye batangiye kwandika bakabavuma bakababuza no kujya mu Rwanda cyangwa se gukora ubushakashatsi cyangwa se hari n'abandi barashakashatsi batinye kubyandika bavuga bati wenda nitushaka kongera gusubira mu Rwanda gukora ubushakashatsi ntabwo bazatwemerera
noneho murashatse kuvuga yuko mu yandi magambo kuriya kuri nimba ari ukuri kudatonetse gusa abantu b'abanyarwanda n'abashakashatsi bagiye bavuga ukuri kumwe nabo bishobora kuba bibabangamiye
nabo birababangamiye kuko urabona hari abanditse ibitabo bibwira ko noneho ibyo banditse ngo ari ukuri ubu noneho rero hakaba habonetse ubundi bushakashatsi bwerekana ko ibyari ukuri atari byo ahubwo hari ukundi twagombye kureba twagombye kwiga genocide yabaye mu Rwanda muri 1994
ariko nta kwihakana kurimo
ahubwo ni ukugaragaza uburyo iyo genocide yabaye uruhare rwa FPR inkotanyi uruhare rw'abantu bakoze ubwicanyi arabo muri inkotanyi arabo muri mu mashyaka cyangwa se muri organisation za zindi z'urubyiruko
imitwe y'urubyiruko
abo n'uzu rero hari ubundi bushakashatsi bushobora kwerekana ko uko byavugwaga atari ko byagenze ko ukuri kwavugwaga gucagase kutuzuye ubu noneho habonetse inzira yo kuba abantu bavuga bati ubu noneho ducukumbure dore ibintu uko byagenze n'abari bafite ubwoba bwo kwandika ku bintu bumvaga bari bakwiye kwandikaho gukora ubushakashatsi ubu noneho nuza batangiye baravuga bati ubu inzira noneho irafunguye
Professeur Jean-Marie Vianney Higiro ndabashimiye cyane
urakoze nawe Kamirindi.